Omwalo w'emyaka 20 ekyobukulu mu disitulikiti ye Rakai ali mu mbeera mbi ddala oluvannyuma lwa munenkini we okugambibwa n'ate okumuyira acid. Olivia Atungire owa Salon ali n'ate mu kufuna obujjanjabi mu ddwaliro ettene ery'e Masaka oluvannyuma lw'okufuna ebisago eby'amaanyi ku mutwe, ekifuba, olubuto wamu n'ebitundu ebirala eby'omubiri. Poliisi egamba nti ateeberezebwa Rogers Musinguzi yabuzeewo amangu ddala ng'amaze okukola obulumbaganyi buno era ng'aliira ku nsiko. Okusinziira ku batuuze, Musinguzi yasasulira Atungire okusoma n'ate ebya Salon wakati mu kuba n'essuubi ery'okumuwasa ng'akomekkereza omusomo gwe guno. Wabula oluvannyuma olw'okumala okusoma, Atungire n'ate yasalamu okugenda atandika obulamu obupya wadde nga Musinguzi azze amwegayirira obutagenda. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'e Masaka, Twaha Kasirye, agamba nti Musinguzi yasaba omuwala ono amuddiza akasente ke konna akazze amuteekamu n'okumusasulira amukusoma ekintu ekyamulema okukola olw'okuba yali tannatandika kukola. Ono agambibwa okubanga n'ate yalondodde omuwala ono eri ekifo ekipya gy'asula ne gy'akolera era bw'atyo n'amuyiira acid yamulese mu mbeera embi ennyo ddala.